nasty. Come on, like, come on, like, come on, like, come on, like, pussy.
Babe, tuna macha wagusi. Staki kuvaa tena nuksi. Kuchit sasa nukta. Tuna share perfume. Mata nkikuchita roof inanisuta. Post paka wako block. Safi. Kama wana bando. Wasaidie wifi. Wanajila spona si pepesi kwako. Na wesi umepesi. Me a love no body but you. You and I to see na option. Onesha kama one moja. Weka caption. Watu hato kijificha takuchimba. Kama one moja utamlinda.
Honey, ukini misi weni text. I'm a video call cause I'm here for you. Washa kuna kwa kiku test. Ni post kila time wabure kitu. Come on I, come on I, come on I. Come on I, moja mposti. Come on I, come on I. Come on I, moja mposti. Come on I, come on I. Come on I, moja mposti. Come on I, come on I. Come on I, moja. Oh, waoneshe. Vile liga bomba wakomeshe. Oh,
love, kwanza hawatuvishi unajua. Na wala hatulikwao, wanajitia kutujua. Misi ina stories zao, ila za kwetu unajua. Si wanaweza na wao, yani ni kutusumbu. Sasa tutenda beach mid the sunset. Walike marafiki kwenye engagement. Na kila tukio picha zitahusu. Tumugope nani umri unarusu. I'm so proud of you, let them know that. Look how you're beautiful. Oh my god, nisi ndo naanza kudate for the first time. Siko late and I'm very glad that you're mine.
Honey, madada wengi wanani check. Na wambia hapana miwako tu. Kabisa nimeweka break. Gari mesimika kwako tu.
Come on, I,
come on,
I, come on,
I.
Karibisha kusikiliza wanangu 99 pre-album katika application ya Boomplay. Download application ya Boomplay, ingia, andika Rapture, wanangu 99, enjoy the vibe.